This is the Voice of America in Washington. Time now for Duzangire Jambo, our panel discussion in Kirundi and Kinyarwanda, presented today by Etienne Karekezi.
Dusangire Jambo.
Dusangire Jambo.
Dusangire Jambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ijwi rya Amerika hano i Washington n'ikiganiro dusangira ijambo. Muri iyi minsi mike ishize gusa, inkongi z'imiriro zibasiye ibice bitandukanye byo mu Rwanda. Twavuga nka gereza ya Muhanga, gereza ya Rubavu, quartier Mateus mu mujyi wa Kigali, igaraje mu Gatsata mu mujyi wa Kigali, parke industrielle y'Igikondo mu mujyi wa Kigali, muri Nyabugogo hafi yaho za taxi zihagarara mu mujyi wa Kigali. Havuzwe kandi n'igishanga cya Nyabugogo, aha hose sinzi niba bikiri inkuru, ariko nanone ibibazo kuri izi nkongi byabaye byinshi kurusha ibisubizo. Mu kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi, turagaruka kuri izi nkongi z'umuriro tuganira namwe mwe bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Ibyo muduha si ibisubizo, ahubwo ni ibitekerezo byanyu. Niko mubibona, ni ikibazo cy'amashanyarazi, ni ikibazo cy'umutekano, ni ikibazo cy'uburangare, ese ni ikibazo cy'amazu ashaje, ese ni iki, no kubera iki, inyungu ni yande, n'ibindi. Nimwe kandi mwitabiye ikiganiro cyacu uyu munsi. Noneho muri uyu mwanya ndi kumwe n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika, ndagira ngo mubanze mwibwire abatwumva.
Ndabumva neza, nitwa Ndagijimana Robert, aba ntuye mu mujyi wa Kigali.
Ndagusuhuje Robert, amakuru.
Amakuru ni meza.
Turi kumwe kandi muri uyu mwanya na
nitwa Jean Paul Muhozi, mvuka mu karere ka Gicumbi, nkaba nkorera i Kigali.
Jean Paul Muhozi, urakomeye cyane.
Ndakomeye rwose nk'amabuye.
Ntabwo ari icyondo?
Aya ntabwo ari icyondo, ntabwo mvuvuka.
Ntabwo uvuka, urakomeye cyane, birumvikana. Hanyuma turi kumwe kandi
nanjye nitwa Nahimana Yuri Rene Alben, nkaba ndi umunyeshuri mu ishuri ry'uri muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishami muri College of Science and Technology muri ahahoze yitwa Kise, nkaba ndajya mu mwaka wa kane muri Civil Engineering.
Komera cyane nawe Nahimana Albert, wongere ijwi.
Nanjye ndakomeye cyane.
Nawe urakomeye nk'icyuma cy'inyundo?
Ni nk'inyundo, kabera n'umuntu w'umwenjeniyeri, ni nk'inyundo.
Birumvikana, komera cyane rwose, ni byiza. Ahubwo reka nguhereho Albert. Wowe, izi nkongi z'umuriro zibasiye inzego zinyuranye, wowe ubivugaho iki? Ubibona ute?
Ikintu mbibonaho uko nge mbona ikibazo buriya cyaba kiri muri iyo WhatsApp, kuko usanga n'imiyoboro yabo akenshi ari imiyoboro bagenda benseramo, ugasanga ntago ari ibintu, ugasanga inyo ibintu babafashe ibintu byatangiye kera bagakomeza bakabyashemina bikaba nk'urusheme. Buriya nta plani y'umuriro babafite, wenda bavuge ngo tugiye gukora, kuko abantu bari gufata umuriro ni benshi ubu ngubu. Urumva hari igihe nk'ahantu baba bashinzwe kuganiza umuriro wiyongera uko biboneye, ugasanga itejezo inkongi z'umuriro. Ikindi kandi ari amazu ari no gushya muri ino minsi, usanga ari nk'amazu wenda tube nka kera nka ziriya gereza n'icyuma. Urebye n'ibikoresho nka ziriya nzu akenshi buri kubona zishya, bazarakoreshwa bene n'ibikoresho bya kera, ugasanga byamaze gusaza. Nta kuvugurura ibikoresho bigenda bibaho ngo wenda ngo barenuje, niyo bavuguruye ntabwo bashobora kuvugurura uburyo bw'amashanyarazi. Njyenga urukwango ikibazo nyibona muri wasa n'uburyo iyo miriro iba yarashyizwemo n'ibinyaka imaze, noneho ugasanga nanone iba ari kuri site hari kubakwa inyubako runaka, ntabwo ushobora gusanga ariho umuspesiyalisite ushinzwe esiraso gusa w'umurongo ayirebe ngo uyu ni umuriro gutya, njyewe nibyo ndareba gusa. Njyewe nkaba mbona nyine ikibazo kiri muri iyi wasa na esiraso n'ibikoresho byarakoreshejwe, ntabwo ikibazo kiri mu, ntabwo nyibona hano.
Njyewe nta kibazo ni ko ubibona, birumvikana, ariko ntabwo nzi niba ari Robert cyangwa Jean Paul hari impuguke mu bijyanye n'amashanyarazi n'iriya miriro, hari uwagira icyo abivugaho muri mwebwe?
Reka ngire icyo mbivugaho.
Ninde?
Robert.
Robert, yego.
y'ukuntu mbibona sinzi ntago mbibona nk'ari ikibazo cyayo wasa cyangwa iki kuko ni ibintu bisanzwe biba kuko ntago yowasa ntago ya ntagano yibasira ari ahantu twavuga ngo ni inyubako zishaje njye nsanga ari ikibazo cy'abantu baba bafite imyumvire yabo mu mitwe yabo kubera muri iki gihe tumaze iminsi twumva abantu bagenda bahungabanya umutekano abo bagenda bafunga nkasanga wenda kubera ahantu ibyo bibazo biba ni ahantu haba hatandukanye hari hakorera abantu barenze umwe njye nkumva ko haba ari ikibazo cy'umutekano muke kuko ari ikibazo cya yowasa ntabwo byaba ku wenda bazi y'abantu cyangwa ntabwo byarinda kubera ahantu abantu bahuriye ari nk'abatanu cyangwa icumi kuko nta hantu byigeze biba haba umuntu umwe cyangwa hakorera umuntu umwe njye nkasanga ari ikibazo cyo mu rwego rw'umutekano ari byo bibazo birimo bigenda kumva ngo ejo hahiye aha ejo bundi ukumva ngo hahiye hano njye nkumva ko ari ikibazo
cy'umutekano mbese wowe uragira uti si ikibazo cy'amashanyarazi ntabwo ari ikibazo cya ewasa si n'ikibazo kijyanye n'impanuka yindi ishobora kuba yavuka ahubwo uragira uti ni ikibazo cy'akaboko ka muntu byakozwe n'umuntu ugambiriye guteza umutekano muke
yego njye niko mbibona kuko kuko bigenda byibasira ahantu hatandukanye kandi nta gihe gicamo bitabaye njye numva ko ari umutekano muke
hanyuma
abantu baba bashaka guhungabanya
Jean Paul Muhozi wowe urabibona ute
njyewe ntabwo nemeranya n'uwo ni Robert niba ari Robert niba ari nde
Robert
anyihangane kuko siko njye mbibona ahubwo ndagira ngo mbere y'uko nsobanura mbanze mu urugero rumwe rufatika yagenderaho kugira ngo abone ko atari ko bimeze ngira ngo murabona muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda dufite imihanda ya kaburimbo ishaje ibifite igihe izamara bakayivanamo bagashyiramo iyindi kugira ngo birinde ko hazamo ibinogo cyangwa se hakazamo za mbutiyaje nayo wasa rero yagombye kuba hari garanti ifite y'amasinga abantu bubatse muri za 60 yagombye kumva ko izo nzu zagombye gusimbuzwa bitaba ibyo izo nkongi z'umuriro zigakomeza ahubwo ziriya n'inkeya bitegure ko n'izindi zizaza muri iyi minsi nkaba mbona rero ko niba guverinoma iba yatanze buri kimwe cyose yakoze imishinga ifatika yagombye guha umurongo ngenderwaho ikawuha ewasa nayo ubwayo kuko ifite ibyo ivoma mu baturage igashyiraho igenamigambi ryo gusimbura ibishaje kugira ngo abantu batuye mu mazu birinde izo mpanuka za hato na hato bitaba ibyo twahora tuvuga ngo ni umutekano uva mu masinga yeha n'ababyuriraho by'umutekano ariko ntabwo umuntu yafata iduka rya 200,000 ngo aritwike ngo kubera umutekano ubwo se yazarya iki yazabaheta abana babaho gute tutagenda muri uwo murongo ahubwo turebe aho bipfira dushake n'igisubizo
hanyuma icyo ni ikibazo uzamuye Jean Paul Nahimana Albert izi nkongi yumva ko ejo ni hano hahiye ejo bundi naha ejo bizagenda bite hari impungenge cyangwa se ubwoba biguteye
ubundi impungenge zo ndazifite ariko wera nse ukabaza uwo muntu wavuze iby'umutekano kuko buriya twebwe nuko tubona umuriro gusa nuko umuriro ari byo bibaho abantu bagahita babona ko bigize ife mbi cyane ariko urebye nk'ibyo bintu Jean Paul avuze bijyanye n'ukuntu bakagombye kubihagaranta kuba ngo turabivugura igihe iki n'iki kuko iwasa ntago ntange ngo bibihari ngo tuzavugurura imiyoboro yacu igihe iki n'iki kuko buriya n'amazi apfusa n'iki biba ari ibintu bintu uko wenda amazi na efe ajya ku bantu ariko biriya by'umuriro byo biteye ikibazo kuko hari leta hari ahantu yakuraga imisoro haba hanze wa mucuruzi nawe aba afite umuryango atunze kandi ibintu bari kugarukaho twese niba niga nkeneye kujya kugura ibikoresho aho hantu umuntu ntahomba cyangwa nagira icyo kibazo kitugeraho twese urabona ikibazo kigera ku munyarwanda wese ntabwo kigera ku muntu umwe wandi cyagezeho njye nkaba mbona ni ikintu giteye impungenge ibintu Jean Paul avuze nibyo guverinoma igomba gushyiraho ingingo bikavuga ati ewasa bakayiha umurongo ati niba iyi nzu imaze imyaka 50 iri esitare bavuga ati si ibikoresho bishobora guhita bifitiye garanti bakabigendaho bakagira ingenga bihe bakabikora neza nta bintu byo kwanga inzu ngo imaze imyaka 50 urabona nka iriya muhanga iriya mateusi urebye ni inganzo nosipo za yutisi umutekano muke si ubwo wagera muri mateusi kuri yutisi kuko itagera
iki ni ikibazo uzamuye birumvikana hanyuma ndagije Imana Robert ku ipaji yacu ya Facebook dusaba abantu kugira icyo bavuga kuri iki kibazo cy'inkongi z'imiriro twabajije kubijyanye n'iko byakwirindwa ariko benshi bavuga bati hagombye za kizimyamoto zo kuza kuzimya uwo muriro ariko kandi n'inzego z'umutekano nazo zigombye kongeramo akazo birumvikana ni leta kugira ngo niba ari ikibazo cy'umutekano kibashe gukumirwa wowe ubibona ute Robert
Ngewe ukuntu mbibona nk'uko nandi kubivuga uwo yavuze ngo ntabwo ari ikibazo cy'umutekano kuko njye narabajyara muri Mateusi ahantu hahiye n'ubundi hari hamaze iminsi n'ubundi hashize igihe hongeye gusa kandi ndahamya ko muri uko abandi baka insinga bakongera bagashyiramo ibindi bishyashya by'ibikoresho sinzi ukuntu rero hatahiye ahandi batavuguruye hakongera hagashya ahantu hari hahiye mbere ngumva ko ariko rwo kubyirinda
yego
ngumva mu rwego rwo kubyirinda nanone ikibazo polisi nayo yakabishyize ingufu nyinshi kuko ejo bundi hasi yanjye narahanyuze kandi nibwo byari bigitangiye gushya kizimyamwoto yageze hashize hafi isaha n'iminota ubwo ngiye ngumva ko iyo
uravuga niko Robert
byari gufata igihe kirekire ngiye ngumva ko polisi nayo yakabaye hafi uburyo niba hano hahiye bakashyizemo ingoga ntiharinde gukongoka ngo baze hakongotse
niba mbyumva uravuze ngo kizimyamwoto yahageze nyuma y'isaha mu mujyi wa Kigali
yahageze hafi isaha igiye kurangira rwose ahantu hakongotse kuko hahiye imiryango ndumva niba ari itatu uwa nyuma deja wari utangiye kuzima urumva polisi yahageze n'ubundi byarangiye ari nkaho biri hafi kurangira
Muhozi Jean Paul hari ikibazo waruzamuye cyangwa ni ingingo rugiye kuvugaho
na Robert
Robert
ingingo nagira ngo mbanze ni Jean Paul ndagira ngo mvuge ku kantu kamwe kandi twese duhuriyeho nk'abanyarwanda murabona iyo inteko ishinga amategeko yicaye igatekereza igashyiraho amategeko ni ku nyungu z'abanyarwanda ntabwo ari ku nyungu z'umudepite umwe gusa ntizacu twese niyo mpamvu nabo rero iyo bicaye mu nteko ntabwo ari ukujyaho kwicara gusa baba bareba bakavuga bati ni iki cyatuma umuturage agira amahoro ni iki cyatuma umuturage yicara agatuza ni iki cyatuma umuturage ajya gucuruza akunguka akubaka abana bakiga abantu bakabona aho bahahira ntabwo rero umuntu yashimishwa no gukora umwaka umwe ibiri itatu ine itanu ibyo yakoze mu myaka makumyabiri bikarangira mu munsi umwe icyo bishatse kuvuga ni iki rero bishatse kuvuga ko niba bakora amategeko bagomba no gushyiraho icyo nakwita umwitangirizwa iri tegeko kuko rizafasha iki uyu muntu ese iyi kampani ikora ibi bintu niharamuka habaye iki kintu bigaragara ko nta suivi yabaye hazakorwa iki kutuvuge ko niba umuntu uturutse kuri Ewasa umuntu ahombye miliyoni magana abiri nta silence yari arimo bien sûr bizagenda bite kugira ngo akomeze activite yari afite iryo ni ipfundo ry'ikibazo dufite muri Ewasa instalation baduha amasinga ntituzi iyo baba bakoreye niyo bayaguze ntituhamenye garanti yayo ntituyizi baravuga bati mwe mugomba gukoresha ibi bikoresho ejo n'ejo bundi bikaba birahiye uzasubira muri Ewasa wabwira uti ko byahiye ari mwe mwabimpaye murabinyishyura mute ntabwo bishoboka niyo mpamvu tugira ngo rero ibintu byose tugendera mu mategeko ubu tubonye akanya ko kubivuga abadepite turabafite abaminisitiri turabafite nibasubire hasi bicare ibi bintu bibaye inshuro nyinshi Gitarama byarabaye i Muhanga bibaye i Kigali inshuro nk'eshatu byarabaye ku Gisenyi no mu kigo cy'amashuri yisumbuye hari Gitarama hirya aho bita
Mubyimana
byarabaye urumva ko ni ibintu bigiye kuba akarande kandi nta reaction imwe turabona koko igaragara ko iki kintu gishaka gukumirwa gifite ingufu
urakoze cyane ni Jean Paul urakoze uzamuye ingingo ikomeye cyane ugira uti ikibazo cy'umutekano kugira ngo ntatekanirwe bicare bakora ariko bavuga ati tuzunguka ku gihe kirekire bisaba ko habaho ingamba zifatika zemejwe n'inteko leta ndetse n'inzego z'umutekano zikabishyira mu bikorwa Nahimana Albert wowe iyo ngingo uravuga ko iki?
Iyo ngingo niyo nyayo niyo ukuri uwo mu Jean Paul avuze kuko kwanga ineshinga amategeko igomba kujyaho igashyaho polisi zo kugira ibyo bintu niramuka binabaye atagira ubuzima bw'abanyarwanda budahungabana cyane ndanashimira ko guverinoma numvise ministre w'ibiza ari polisi yatangaje nyeya aki ni ishinga mategeko kwa mugani wa Jean Paul ikabigomba kuricukumbura ariko none bibanda kuri kiriya kigo bita ngo RBC gishinzwe ibintu by'ubuziranenge ntago iwasa ikoresha ikoresha nago yo irabyinjiza ariko cyakigo cy'ubuziranenge nacyo gifite defaut muri Robert yavuze ko hari inzara muri Mateus yari cyashe yari yavuze ngo iko n'ubuziranenge bw'ikosho twinjiza mu Rwanda ni ikibazo iyo RBC nayo n'ishimwe igomba kwifuka singori ikayireba ise ituzana ibihe bintu bitegaranye ishinga amategeko ikikora byo ishyiraho amategeko amategeko nimara kuduha umutekano mu mategeko nabo bapolisi bazabona ukuntu babaduha umutekano polisi ntabwo wavuga ngo polisi ihagaze buri nyubako ngo ingira zi ikindi cyo naravuga n'amazu afite za kizimyamwoto twa twuma bazimisha ntabwo abantu baba bari muri iyo nyubako ushobora kugenda ugasanga 99% ibice 90% ntabwo bazi kubikoresha bazi niyo ugasanga kimwe cyanapfuye mu nyubako nyinshi za usanga birimo za leta aho kuba bazana umusekirite ku kintu bagikoresha uti ugasanga ntabyo
Robert hari icyo bivuga
yo nagira ngo mwunganire
Jean Paul
muri Kigali tumaze kugira amazu maremare rwose ariko sinzi niba uhaheruka uzagenda uyazenguruke urebe niba hari rwa rwego rufasha abantu kuba babonaho banyura igihe habaye insida barayubaka ariko nge nabaye muri Afurika y'Epfo nagiye ntembera nagiye mbona ukuntu abantu baka amazu n'ahantu umuntu ashobora gupfumura kugira ngo yisoze haramutse habaye insandi barubaka ntushobora kubona esikariye zica inyuma zishobora kuzashova abantu habaye ikibazo barubaka uzi ko ahandi bahashyira inzego umuntu ashobora nka eshatu cyangwa enye ku buryo abari muri etaje ya 12, 13 baramutse bavutse ikibazo bashobora kubona ahantu bamanukira bakazagera hasi ntacyo babaye mbwira rero umunsi noneho uyu nkongi izahera muri etaje ya 15 inzu zirimo zirazamuka ni byiza hanyuma bakabura ahantu basohokera ni ukuvuga ngo abarimo bose icyo gihe tuzababura uzasanga nta hantu hagenewe gushyira ibi byuma bya inspector ibi bya kizimyamwoto
buriya
kizimyamwoto yagombye kuba itegeko ku buryo umuntu wubatse inzu ifite nive ebyiri si nive ebyiri gusa wenda inzu igomba kujyamo abantu barenze 10 igomba kuba ifite kizimyamwoto kugira ngo n'uwaba ahubutse yirukanka abe yanayifata nawe akayikoresha bagombye no kubikora muri rusange twese tukabimenya ntibiharirwe polisi gusa kuko umutekano ni uwa buri muntu
Robert hari icyo wakongera mbere ko dusoza uruhare rwa buri muntu leta cyangwa se izindi ngamba zafatwa
yewe uruhare rwa buri muntu ko buri wese yajya abizisho rya mugenzi wa rya mugenzi we hanyuma nize njye sinumva ukuntu nize kizimyamwoto turiya dutoya kubera hari imbere ya Mateusi hahiye n'ubundi ni imbere ya sitasiyo bazanye ize kuri sitasiyo barazimya biranga ubwo rero njye mu rwego rwa leta numva bagafashe ahantu ariyo amazi bayavomera kuko bajyaga kuvoma amazi haya imbere ya minekofine ngabibaze kizimyamwoto izava aho iriguhira ikaza ikavoma imbere ya minekofine njyewe nkumva ko bagenda bashyira hariya bavoma amazi n'ubundi bazimisha bakagenda bayashyira buri hamwe hose ku buryo naho inkongi imwe hakabaye gutabaza ku kanya bakavoma ku kanya irangira naho kuvuga ngo imodoka iraje irazimije ivuye aho igiye kuvoma amazi ya Bugogo irongera agarutse irazimije n'ubundi izasanga bya bindi byongeye bakabundi buke njyewe numva mu rwego rwa leta bagashyizeho ahantu bagenda bava amazi yo kuzimya ziriya nkongi z'umuriro
yenda gushimiye cyane hanyuma Albert we hari icyo wakwanzura uvuga kuri iyi ngingo
icyo navugaho Robert we tunamushimira nuko mbona ibintu efu yaba yari amateusi yari ahari yarayibonye yose ariko kuko yarayibonye iramuhamura cyane ikintu ndi kumwumvamo byo afitaka muri we kuko yahise abona uburyo umuriro ari mwinshi cyane ariko tunamubwira cyo ntabwo umuriro uhita utangira ari mwinshi utangira ari gake niyo mpamvu Jean Paul nanjye twari turi kuvuga bagagombye kubyigisha abantu bakabimenya bakashyiraho zira kizimyamwoto ntoya umuriro utangira ari muke bagatanga akazi nanjye cyifuzo navuga ngo nta radio y'ijwi rya Amerika nuko mu maso nge numva nko mu muri mu mashuri asanzwe bashyiraho isomo ry'ubutabazi bw'ibanze abana bakajya bakura bazi ubwo butabazi bw'ibanze ku buryo urabona akabazo kabaye ukaba wabona ukuntu kwitabara ku buryo niba uragenda muri Mateo tubwe uragenda muri UTC kubona kizinyo twa tikizamyo ikora gutya kuryo nubona kantu kabayo gato ushona uguhita uniwiruswe n'utabagwe n'amaguru ubuka vuga ati reka ntabane izo matizo no bikaba bikabitegeko izo kizinyo moto nuraziri azibanze zikabitegeko kugira bazindi za leta zo kutunganira nayo ma nimva na ministeri yakora iryo somo ikarishira mu mashuri ikigishwa kugira twefite ibintu byiza biza bitunguranye cyane.
Ninda bashimiye kandi rwose birumvikana ko imibereho y'abantu ikubaka bihindagurika ndetse n'ibikenerwa mu nzego z'ubuzima zinyuranye bigenda bihinduka ko leta nayo yagombye kugenda imenya uko ibona ibisubizo ku bibazo bibyuka cyangwa se bivuka buri munsi. Hanyuma Jean Paul, wowe hari icyo wanzura muri make uvugaho?
Umwanzuro wanjye ko nimbyifuza nuko guverinoma yabishyiramo ingufu hakabaho training course. Murabona dufite amakampani akomeye afite abasekirite impande zose, hari security, hari intersec, hari nikaba nibari katagadi ni nyinshi cyane dufite amakampani asekiriza umujyi. Ntabwo rero bagombye kwiharira polisi, ahubwo abo bantu bitwa ko ari abasekirite nibo bagombye kubanza kwigishwa uko izo kizimyamwoto zikora kugira ngo bajye babikora aho babonye inkongi y'umuriro igifatwa. Kandi ntibategereze ko bazakorera kampani bakoramo gusa, ahubwo bakigishwa ko aho babonye ko inkongi igitangira bagomba kwihutira kubikora. Ibyo byavaho bakajya kwigisha natwe abaturage tuhaturiye kugira ngo dufatanye muri byose nibigenda gutyo. Hanyuma icyo nasozerezaho nuko ewasa koko nkuko natangiye mbivuga niyo ifite inshingano zose, niyo yikoreye, ni nayo wabona nakita nyirabayazanayo ikibazo. Ubwo yatangira gukora ibarura rusange ry'amazi ashaje, hanyuma ikareba ibikoresho bikwiye gusimburwa, nubwo itabikora ku ngufu ariko ikagenda ikagira umuntu inama ikamubwira iti dore inzu yawe irashaje, gerageza uhindure ibikoresho ure ejo utazagwa mu mpanuka. Murakoze, ndumva aricyo nashaka kuranyiriza.
Ye, ndabashimiye mwese rero Jean Paul, Robert na Albert. Murakoze cyane, birumvikana sindi impuguke mu bijyanye n'imiriro cyangwa se n'inkongi z'imiriro, ariko ubwo tuziyambaza impuguke twumve mu by'ukuri ibibazo aho bishingiye ndetse n'uburyo byakemurwa. Murakoze cyane rero.
Murakoze karekezi.
Twari twifuje kuvugana n'abashinzwe inzego z'umutekano mu Rwanda, ntitwabasha kubabona. Twagerageje kuvugana n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda kuri telefone ye igendanwa ngo agire icyo atubwira kuri iki kibazo, nawe ntiyitaba telefone ye igendanwa. Yaboneka twari kumubaza bimwe muri ibibazo bizamuwe n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Cyokora twabashije kubona umuyobozi wungirije ushinzwe iby'amashanyarazi mu kigo cya Ewasa. Mbanje kubasuhuza cyane Bwana Nyamvumba Robert, murakomeye?
Murakomeye bwana Karekezi.
Bwana Nyamvumba, iki kibazo cy'inkongi z'imiriro mwe mu kigo cya Ewasa musanga mu by'ukuri ari ikibazo giterwa n'iki, ari ikibazo gituruka kuki?
Icya mbere, aho bimaze kugaragara gutwika amazu y'ubucuruzi cyangwa amashuri, twe ikigo nk'aye wasa icya mbere uburyo tubikora nuko ari ikigo tubifitiye ubumenyi n'ubuhanga ku buryo tubungabunga icya mbere mbere y'uko dutanga aya mashanyarazi, tubungabunga ubuzima bw'abakora muri wasa nk'abakozi, ariko noneho n'abakiriya bacu aribo bagenerwa ibikorwa bahabwa amashanyarazi bigera kuri konteri mubazi akaba ari iguhuza n'umufatabuguzi wacu. Bimaze kugaragara rero ntabwo amashanyarazi mu by'ukuri ko ateye ni meza, ariko uyafashe nayo mu by'ukuri ashobora kumwangiriza ubuzima ku buryo imbarutso navuga atari Ewasa. Nibyagaragaje muri raporo zakozwe nuko atari amashanyarazi, ahubwo ni ibindi navuga bitari mu by'ukuri amashanyarazi, kuko akenshi ko byagaragaye ntabwo amashanyarazi yashimbuka urugo ngo ajye ku nzu y'akabyiniro cyangwa se bitume
Bwana Nyamvumba, ikibazo bamwe birumvikana badasobanukiwe uko amashanyarazi akora bakeka ko insinga mukoresha zishobora kuba zimwe hari hamwe na hamwe zarashaje cyangwa se izindi zitujuje ubuziranenge. Ikizere mwaba hari ikihe mwewe?
Aho niho naganeshaga abana karekezi kugira ngo wumve neza ko wasigarukira kuri konteri mubazi. Ni ukuvuga imiyoboro yose yacu iraza ikagera kuri konteri mubazi, ariko instalasiyo zikorwa na nyirizo wibuke neza ntago bajya mu kugura izo nsinga. Ahubwo icyo dukora wenda ni uko ubu ingamba zafashwe ni uko dukorana n'ibigo bishinzwe ubuziranenge nka RDS kugira ngo tunamenyeshe abantu bubaka amazu ndetse n'abafite ashaje kugira ngo basimbuze instalasiyo navuga zifite amakabure ashaje cyangwa se adafite ubuziranenge, bitume bakwirinda icyatuma hari imbarutso y'umuriro ndetse no kubangiriza imitungo yabo. Aba numva mu by'ukuri mutandukanye ibimaze kugaragara ko biterwa na nyiri igikorwa kuba yaragiye wenda agashakisha ibikoresho bidafite bitujuje ubuziranenge, akaba ariyo mpamvu tuvuga ko turimo gukorana n'ababishinzwe natwe ubwacu dukangurira abantu bose abubaka ndetse n'abafite inyubako zishaje kuba uburyo basimbuza instalasiyo zabo imbere kugira ngo birinde ndetse na henshi maze gukorwa ku buryo n'amazu ya kera arimo gushyiramo za kizimyamoto ndetse n'uburyo bwikumira imbarutso y'umuriro uwo ari wo wese yakoresheje tekinoloji isanzwe muzi kuri iyi shiri ya smoke detector. Ibyo ntabwo ari kureba wasa gusa na Rwanda Housing Authority na RDS biri ku rwego rw'igihugu ku buryo hari ingamba zifatika dufatanyije n'abafatanyabikorwa kugira ngo iki kibazo kirangire burundu.
Mwareba se nko mu ngamba za vuba muteganya bwana Nyamvumba ku bijyanye no gukwirakwiza uyu muriro w'amashanyarazi, hari ikintu mwabwira abakiriya banyu n'abandi bazababo icyo bagomba kwirinda cyane kurushaho mu gihe bafata amashanyarazi no kuyakoresha?
Cya mbere wenda navuga n'abanyumva nuko intambwe imaze kugerwa n'abanyarwanda nuko uburyo bitagira cyane kugira ngo kugezwa amashanyarazi mu bufatanye na Ewasa tubaha ubujyanama bubafasha. Icya mbere gufata aya mashanyarazi mu buryo bubahendukiye cyane, ariko noneho tukanabafasha noneho no ku iyo basaba buzuza ibyangombwa basaba ifatabuguzi rya Ewasa kwirinda cyane kugana abantu batabifitiye ubumenyi bubaka, ariko noneho bakagura n'ibikoresho byizewe ubwo ndavuga amakabure ndetse n'ibijyanye nabyo kugira ngo twebwe tubagezeho amashanyarazi na serivisi ndetse turushaho kunoza. Numvikana neza ko babifitemo uruhare kugira ngo mu by'ukuri tuze mu kugana ibya makeya, ariko noneho binave no ku isoko n'ababigurisha wenda kubera ko abenshi babikora harimo no kunyereza imisoro ko ntabwo byakabaye byinjira mu gihugu. Aba numva mu bufatanye n'abafatanyabikorwa navuze izo ngamba zarafashwe na wenda n'izindi nzego zikumira bene ibyo bishobora gutuma hangiza imitungo, cyane cyane nko mu kigo cya polisi nicyo gifitiye imodoka zabugenewe ibyo kuzimya umuriro. Ni kenshi twiyambaza muri icyo gihe byabaye kugira ngo twigishe abanyarwanda ndetse n'abafatabuguzi bacu mu gihe tugifata ingamba zo gukumira, ariko noneho no mu gihe kizaza kwirinda bene izo mpanuka ku by'ukuri ko zisiga zangije umutungo wa nyiri igikorwa, ariko noneho n'igihugu gihombye.
Ndabashimiye cyane Bwana Nyamvumba Robert kuba kandi mubonye akanya mukitabira kuduha ibisobanuro. Nibutse abatwumva ko tuvuganye muri mu nama i Nairobi muri Kenya.
Murakoze bwana.
Mwese kandi ndabashimiye mwe mwakomeje gutega amatwi ikiganiro cyacu dusangiye. Mwese ndabashimiye uyu munsi mwe mwakomeje gutega amatwi ikiganiro cyacu dusangira ijambo. Mwese mugire ibihe byiza. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.